Yes, someone is a user. Body.
Zombie.
Ni kama yangu taipata hata mkibana.
Ni kama yangu taipata hata mkibana.
Hai mama, kumbe squeeze wa chawi so wazee.
Hai mama, kumbe squeeze wa chawi so wazee.
Ni kama yangu taipata hata mkibana.
Ni kama yangu taipata hata mkibana.
Hai baba, no mapepo ya kime.
Hai baba, no mapepo ya kime.
Mungu baba tusamehe, tumelewa. Hii dunia kuna watu wanaboa. Mungu baba tusamehe, tumekunywa. Hii dunia kuna watu wanakera.
Chikiri pa 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 pulipu. Vanikiwa, nini unapungukiwa?
Kwani mimi vanikiwa, nini unapungukiwa?
Shigiri pam 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 pulipu.
Shigiri pam 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 pulipu.
Usopenda mimi nikifanikiwa, wote va 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 yo.
Va 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 yo.
Wasopenda wewe kufanikiwa, wote ba 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 bayo.
Ba 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 bayo.
Yani kama yangu kaipata hata mkibana. Hai mama, kumbe squeeze wa chawi so wazee.
Hai mama, kumbe squeeze wa chawi so wazee.
Nasema kama yangu, taipata hata wakibana.
Kama yangu, taipata hata wakibana.
Hai baba, naona mapepo tu ya kime.
Hai baba, naona mapepo tu ya kime.
Mungu baba tusamehe, tumelewa. Dunia kuna watu wanaboa. Mungu baba tusamehe, tumekunywa. Dunia kuna watu wanakera.
Chikiri pa 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 puripu.
Chikiri pa 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 puripu.
Kwani mimi nikifanikiwa, nini unapungukiwa?
Kwani mimi nikifanikiwa, nini unapungukiwa?
Chikiri pa 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 puripu.
Chikiri pa 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 puripu.
Wasopenda mimi kufanikiwa, wote va 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 yo.
Va 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 yo.
Wasopenda wewe kufanikiwa.